akaseko kumata makonda banakuru akuba omurungi omukadde wa muri tatera kuyumba ngateri amunyisisa nomulale kimutambuze mpola kasobo kuba kukumalwa nteze owo nayerwe balizinyaga kuba kuparamyala nemikutu tomunyumisa nali mpala lwante yange temunenya kubaita mumikono owo bagambe liteko tekutula nsonyi wokugulumya mwami toli mwami wa kyalo ba mu kibuga toli mwami wa mulukoba na mutala nkuyita mwami wakuba wavaayo n'olwanyisa ebyebinwanyisa akwatanga kyatikanga ntereera kuba musawo
oli kambala
n'ennimiro yo tondeka kuzika gyonkolere
oli kambala
osezeza n'obwebintu ntambula ng'eyabuusa obuso
oli kambala
oli kambala ng'ekyuma ekitola omuliro
oli kambala
tebindumbe omukiro biba wamu n'ekifaananyi kyo nga binjaga mpeta mpeta lwessanyu erindikankabe ningaomuwera tandabakuyonka ate enjala yemuluma oli nkonga eyakukuba omwami wange eyankuba n'enkanuka ningayita mu maggwa temunenya kubayita mu mikono ngaeyanyumya ne katonda anterekera omulungi gwenjagala labayo byonkozesa kangalas tandise n'okumenyeka menyeka kulumya bali abasekanga nti teruli kya leoni yangu akwatanga kyatikanga ntereera kuba musawo
oli kambalas
n'ennimiro yo tondeka kuzika gyonkolere
oli kambalas
omezeza n'obwebintu ntambula ng'eyabuusa obuso
oli kambalas
oli kambalas ng'ekyuma ekitola omuliro
oli kambalas
Daddy, jine mikono jituanisi basaba mube bakomu jengeze ngeze kufumba bie mula babi akabie bimianso kebiole kantinda ze watukufu siri sibanguku siri baswaza na yate senga singa 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 wa senge singo singa nezimi wandira byo mulungi bwenkutigisa nga tuyisa nga tuva muno tudda muli bwe twekubakawona bino bisoko nangero nsonge twandigize wambwa kutte ddiba ne tubanga wakagata akamu ne tutta busu kituma ne jangu nkwekule tojja kumbula akwatanga kyatikanga ntereera kuba musawo
olika